It's my element.
Nikoleze kama moto, unipepe, nasikia joto. Love, bembeleza kama mtoto, unitete kwenye choko choko. Love,
papasa papasa kwenye mwili wangu, nifanya malikia we ni kingi wangu. Chezesha chezesha wendo kocha wangu.
Denumba biriku nivuruge, nivuruge, vuruge, vuruge. Nikomeshe katika bed, komeshe, komeshe.
Oh, baby, baby, vuruge, 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 vuruge. Ipe kitula inapenda. Nikomeshe, nikomeshe, nikomeshe.
Waone, waone, waone. Wanaona donge waone. Menipanda, mganga zindisha manyanga. Wakome wachafu wakanda. Wapende vyenye, wasivo penda. Kizai zai, sugar tea. Aliko, aliko, sugar tea. Nanda
bonge lade, lazipe nikikuona kicheza na shemu wako. Papasa kila semu, sogope kunshika niguse mimali yako.
Nivuruge, nivuruge. Nikomeshe katika bed, komeshe, komeshe.
Oh, baby, baby, vuruge, 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 vuruge. Ipe kitula inapenda. Nikomeshe, nikomeshe, nikomeshe.
Waone, waone, waone. Wanaona donge waone.
Waone, waone.
Sokota nyumba.